Black Market Records.
Tony Dill on the beat.
Idea, Zina, I,
Zina, idea,
Zina, I,
Zina, idea,
idea.
Idea,
Odina sat manga hapa tunapanda na sham sham kitamduru ona una idea uko kwa church pasta shanza bagala labaga umeboeka ngoma kali yako mbagala hauna aya una eyeshadow fanana angolia bye bye green ndani nyama na napenda sana ita critical thinking kifua ndume sema titi gone missing nyole ya odi pink sema li tint tint sort of kasaga akachuping ding ding
sina idea
tafika jimta
sina idea
gosho kufiti
sina idea
konna filaje
sina idea
idea nashikisha na gomba na katare lebo mpande mat pande nduthi ama mpande tuk tuk fika jimta sina idea poteza simu ama nilichai iwa bubi aku area sijakaliwa whisky na vodka changanya sitazima misi day chesa sete na wapima kama niele mambo yangu jinga jinga niko na fuchoni adisiye kuna pinga na dem zinge galu na deji na mea flavor na day na chesa ama utakata dry dry utakunyo na maji sprite ama coca cola ekuwe ni shifla boro memochowa yoni mali safi ndo mana unakohoa uko exam una una idea tageta na jess mana una idea bro kuma dudu
sina idea
tafika jimta
sina idea
gosho kufiti
sina idea
konna filaje
sina idea
idea
nimejipata stu na sina idea tena ni kwa madudu na vika na gia satujai patana na shani itadia sijui ni maswara ama ni madia maideo neza nitadetu nishike bia na hata nisha validate nitasimamia hizo mataska na majin itagaramia na bado nibaki na miti ya kuspend chumia onena mafala wamepanga line wanadai kupigwa kwa kitu ya campaign na badaye warudi kwa tu na katrain credo ya safsi ya Ford na hami ya Zen
sina idea tafika jimta
sina idea
gosho kufiti
sina idea
konna filaje
sina idea
Idea.
Imetoka home cheki klabu imekrom kwani nilikunywa chrome kejani
sina idea
manze Johnny tableki why not sikujua hivo doni kali
sina idea
my idea mbona unaninyamazia hadi ukani block kwani nimekukatia umelitachi pozi na luka kabajia alafu unaniuliza mbona nimekujamia cheki mbona sayu unaningora ati we mgonjo adi unakohoa na nakupata zabeka unamochoa question mbona ukikata unamwaora
sina idea
tafika jimta
sina idea
gosho kufiti
sina idea
konna filaje
sina idea
idea
sina idea
sina idea
sina idea
sina idea